na tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. The ana tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. Every day ndavuka ndaphanda ukutya ndalala, I'm repeating the same cycle nangomso kuyafana. Anadladla kwabhubha abazali aqhuthwa yibhanka, I'm homeless iqolbes kumzifana nekhaya. Kubakho esomini emaphupheni velelwa ngutata exhaga umama ngesandla ethithula thebhi sukhala. Amazwaba ayandiqinisa special xa kuphela amandla ndomelela cause besensities andifulathela izinyanya. Let me take you back up unphuma khona kancinci. We are happy family singashoti nganto sisifile until my father found out that you all later let's cheat. He went straight to the safe Tsalupu out to Lisa. Kumama, watch his tongue as in that one potisa. I tata, when then, Voka mama. That his tongue again for can cook who will do that. Who's to will and talk all and pump was the gas in that fist crack. Ana tata na mama na tata. Ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. The weed. Ana tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. Ncoske ndiyifela igwitshe endilitulayo ekule mihla, uphi nathixo ngumbuso endizibusayo ekule mihla. Kangaphi inkuqa ndicela ntshonkentla ndithetha lusiza ndiphendileke, seems like umdali avuye ufuwatisisa. Uthixo uncedo zinedayo belive losayin nemali ithathwa kwabaphangela insoropa ndilale ntyile. Umntu usurviva ngomnye umntu kulo mhlaba cacile, zozama ibhosi ukutshona kwelanga namhlanje shubile. Didike yokupenapena intlani nesikhalo samathumba nayisolo ndali ngatyanga bazawazi umgulukuthu. Marhatyele nje tonight kuzoshumqa intuthu, i-street kid isikwatile ndzegove kwembawuleni thuba. Andizenzanga ndibe lapho isifundiswa zithi nechoice, I don't give a dang banonomamele hobby voice. Cause isithathu zidrago nontyintye ziusiless igavi, they forget banontsonke sinabo abazali ayigabi. Don't you think if basazenza ngehlala esitratweni shingubo shushu emakhaya siqhaqhazele epavementini. Never, it's because akho plan obuyele emva. Yeva, we hate this but selikhaya forever. Ana tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. With the weed. Ana tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. With the weed. Ana tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. With the weed. Ana tata na mama na tata ana bana na kaya na brother. No one, no nothing, no family. With the weed.